Assim. Isho. Sibonge mduva. Sibonge namba. Atzi. Assa. Uzo. Asa kwenye tekeleki. Hengitzi pili makaveli. Yeah, ice Jimmy. Hey, what's up? Ebe sigena sibashaye ofalie pama pogota sa kwenye tekeleki.
Ice Jimmy.
Ebe bapaga misu Tupac Shakur. Ebe sigena sibashaye ofalie pama pogota sa kwenye tekeleki.
Asa kwenye tekeleki.
Ebe bapaga misu Tupac Shakur. Mina bapaga misu peli makaveli.
Hengitzi peli makaveli.
Sibashaye sama pusha. Pachi mile gota we remain defeated. Habashana ba maziga shuma lume besen figansa anansi kalo. Ebe sigena sibashaye ofalie pama pogota sa kwenye tekeleki. Ebe bapaga misu Tupac Shakur. Mina bapaga misu peli makaveli. Sibashaye sama pusha. Pachi mile gota we remain defeated. Habashana ba maziga shuma lume besen figansa anansi kalo. Ebe sigena sibashaye ofalie pama pogota sa kwenye tekeleki. Ebe bapaga misu Tupac Shakur. Mina bapaga misu peli makaveli. Sibashaye sama pusha. Pachi mile gota we remain defeated. Habashana ba maziga shuma lume besen figansa anansi kalo. Kela wenze kwenze. Aw yenza kwenze. 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 Kela wenze kwenze. Ayenza kwenzeke ngicela kwenzeke kwenzeke ayenza kwenzeke ngithi bese ukathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda ke khozo kuphikisa ukuthi uDosi go dake komunye umongameli basahliwa yivote lento sayiphiwe egazini yake kokhe wa donate asi ngithi buza bunamba asiluti saluta ndoda enomduva asiluti saluta ndoda asiluti saluta yale ngithi bese ngathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda ke khozo kuphikisa ukuthi uDosi ake komunye umongameli basahliwa yivote lento sayiphiwe egazini yake kokhe wa donate asiluti saluta asiluti saluta ndoda asiluti saluta asiluti saluta ndoda ngicela wenze kwenzeke awuyenza kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awenze kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awuyenza kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awenze kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awuyenza 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 kwenzeke asike isikhathe samatakalani funisa kalyama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini ngicela ungilondolozo vele unyekele emalini ngicela ungilondolozo ngisho isikhathe samatakalani funisa kalyama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini ngicela ungilondolozo vele unyekele emalini ngicela ungilondolozo ngisho khama nama breath take sebenzeli wealth status but moving like a life save sengisho mina number 2 never engoba ngokuNkulunkulu yang favor sengisho ngoba universe yang favor sengisho ngoba uNkulunkulu yang favor sengisho ngoba universe yang favor asike isikhathe samatakalani funisa kalama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini ngicela ungilondoloze uvele unyekele emalini ngicela ungilondoloze ngisho isikhathe samatakalani funisa kalama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina lelele bathi uzwa ash ha ha bathi ash ha ha ash ebathi ebathi ash ebathi lalela bathi uzwa she belongs estradeni eboulevard uministe mgaqweni uhulumente akalale dladleni uthanda athi ifunele imini namathela lo mtane speed hop sikibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hop kodwa ungezujahile ubeka she belongs estradeni eboulevard uministe mgaqweni uhulumente akalale dladleni athi ifunele imini namathela lo mtane speed hop simgibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hop kodungenzo jahili ubohlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele wena hlabi hlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele wena ubohlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele wena ayihlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabi asa ubohlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele wena hlabi hlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele ubohlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele wena ayihlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabele she belongs estradeni eboulevard uminister emgaqweni ohulumente akalala edladleni uthande athi ifune elimini namathele ayilo mntana speed hump simgibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hump kodungezo jahile ubeka phansi ubohlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele ayihlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele ubohlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele wena ayihlabi uhlabuhlabelele ngisho uhlabuhlabelele ndotuhlabahlabelele engizothula ngahlangaza izolobeka nami eguqe ngamadolo esebenzisa umlomo endaweni ezirong nami ngiyamangala kwenzeke kanjani abantu bathandana kanti ukuthembakala kwaphelela kubi kuhlonipha impilo ungakhohlwa abafazi ngosuku lokuzala nasemncabeni wakho kuyosebenza ikhekhe funge ngiyagomela usamson angakutshela imfihlakalo enkulu kule ejenda yakamary magdalena wena ujola ngathi awazi lo mfana ujola ngathi akazi lo mntana ubhalile ngotoso wena ujola ngathi awazi lo muntu ujola ngathi akazi izolo uhambe ngaboshona wena ujola ngathi awazi lo mfana ujola ngathi akazi lo mntana ohlanyela bostilo wena ujola ngathi awazi lo muntu ujola ngathi akazi ekule ngane vele ngcwele i-overload bila ke private kodwa not the private part nimudla nonke kodwa nonke anazi next hayi mubheke hey mubheke ubheja njalo to hey you were just a bad you put her on top of my shit but she's been there and she can treat you like you are the only one too hey mubheke hey mubheke akule ngane vele ngcwele i-overload bila ke private kodwa not the private part nimudla nonke kodwa nonke anazi next hayi mubheke hey mubheke ubheja njalo to hey you were just a bad you put her on top of my shit but she's been there and she can treat you like you are the only one too. Hey mubheke, hey mubheke. Izaka yami yenu phela uma ibheke. Izaka yami yenu phela uma ibheke. Izaka yami yenu phela uma ibheke. Imali yami, inyuku yami. Izaka yami yenu phela uma ibheke. Izaka yami yenu phela uma ibheke. Izaka yami yenu phela uma ibheke. Imali yami, inyuku yami. Akule ngane vele ngcwele i-overload. Be like a private kodwa not the private part. Nimudla nonke kodwa nonke anazi next. Hey mubheke, hey mubheke. Ubheja njalo to hey you were just a bad. You put her on top of my shit but she's been there and she can treat you like you are the only one too. Hey mubheke, hey mubheke. Hey mubheke, hey mubheke. Hey mubheke, hey mubheke. Wetlepa, wetlepa, wetlepa. Hey mubheke, hey mubheke. Hey mubheke, mubheke, mubheke. Hey mubheke, hey mubheke. Athi, what's up? Hey mubheke, hey mubheke. Ngana hey mubheke hey mubheke ungalahle 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 hey mubheke hey mubheke esh ungalahle 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 hey mubheke hey mubheke bathi esh hey mubheke hey mubheke ungalahle side esh hey mubheke hey mubheke esh ungalahle nje yami ngithi hey mubheke hey mubheke lo mntana mubheke nje yami bathi Icherako yiskobo sibheke asibheke asibheke futhi athakho yiskobo sibheke asibheke asibheke ngithi icherako yiskobo sibheke asibheke asibheke futhi athakho yiskobo sibheke dos Kamudino malisa uthandi phokophoko uthi mina naye sasobhala inkondlo thinti chesa namagama okhe wayiphuza ipostola ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga phokophoko Dino malisa uthandi phokophoko uthi mina naye sasobhala inkondlo thinti chesa namagama okhe wayiphuza ipostola ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga phokophoko Kamudino malisa uthandi phokophoko uthi mina naye sasobhala inkondlo thinti chesa namagama okhe wayiphuza ipostola ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga phokophoko Dino malisa uthandi phokophoko uthi mina naye sasobhala inkondlo thinti chess ngalamagama ukhe wa angeke ngiwe nguye phansi ngadumbanga foko Dino malisa uthandi uthi mina naye saso thinti chess ngalamagama ukhe wayiphuza angeke ngiwe nguye phansi ngadumbanga foko umlando ngibuya no umlando ngizobuya nomlando ngizobuya nomlando mina ngawa ngizobuya nomlando ngizobuya nomlando ngizobuya nomlando ngizobuya nomlando ngithi wine ngalyali emakha ngithi wine ngalyali emakha bathini ngithi wine ngakidla emakha ngiyabuza ke mina ngithi wine ngakidla emakha yini lento bathini umlando umlando bathini umlando bathini umlando ngithi namhlanje umlando bathini umlando bathini umlando lalela umlando ngithi namhlanje senza umlando lolusuku olukhulu senza umlando ngithi lolusuku olukhulu senza umlando ngithi lolusuku olukhulu senza umlando bathini ngithi namhlanje senza umlando bathini lolusuku olukhulu senza umlando bathini lolusuku olukhulu senza umlando bathini lolusuku olukhulu senza umlando Nekathi lulusuku olukhulu kakhulu Khali intombi sabonta kanguphi sifika kalulu Amamitha yahlangana nentombi sifunela Namhla ngephuza ngiphalaze nginike singudu yelithi Engithi lulusuku olukhulu kakhulu Khali intombi sabonta kanguphi sifika kalulu Amamitha yahlangana nentombi sifunela Namhla ngephuza ngiphalaze nginike singudu yelithi Bathi sithi iminwe minwana emini phezulu Your lady, your girlfriend, your fro That's my bestie yeah. Iminwe minwana emini iphezulu your lady your girlfriend your fruit
ngithi namhlanje sizumlana like I you like usuku lukhulu uNkulunkulu cause night cause amashisa sala ngoda like I isukhu siyathunga umkhathi flow ikusho ukhushi ngeni ngakho akukhula ukushada ngizinge spark bathi njani kangena
senzumlana
ayithola
bathi wasuka sukela ngosi induva ivuthi ghost Naba bafilelwa ingozi Naba bafilelwa ingozi Kwasuka sikela ngqosi Tos unamba bafuthi ghost Bathi Naba bafilelwa ingozi Bathi Sabe ngithi namhlanje senza umlando Lolusuku olukhulu senza umlando Lolusuku olukhulu senza umlando Lolusuku olukhulu senza umlando Ngithi namhlanje senza umlando Lolusuku olukhulu senza umlando Lolusuku olukhulu senza umlando Lolusuku olukhulu senza umlando Yeah namhlanje senza Lolusuku olukhulu senza umlando bathi asa
tala 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 hi hi
shout out to Sino Msolo one time
ta ta ta
Bathi umlando umlando bathi what's up
ay ay alala
asiwe
bemathi bathi
qime
siwebona
sibalaphi
sabafuna manje
ay ay
alala
asiwe
bemathi bathi
qime
siwebona sibaphinde ngenamba badelela manje
namhlanje
umlando
umlando
uso jabula we
umlando
shibilile the loop la
umlando
uso juluka we
umlando
namhlanje umlando
umlando
uso jabula we
umlando
shibilile the loop la
umlando
uso juluka we kona kona uso jabula we
wawa what's up again did you umlando lolusuku olukhulu senza umlando
namangamshiya phana
Lolusuku olukhulu senza umlando ngithi namhla senza umlando Danko stana
Bathi okay Bathi namapolisa ngike basivale Hayi
Esaba mashisa hitho mastandi
Athele ugologo nomusho nebandi
Bathi namapolisa ngike basivale Esaba mashisa hitho mastandi Athele ugologo nomusho nephansi
Sibuyele emakhaya sesimanzi okwenhlanzi Esabatshela ukuthi ubana abanikazi Sangana abantwana namakhe ngaphethe imali Ipikula box busy bus sengi-ayi eyes. Namu kile kile no makala nanga sabi. Oh, sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Lolo sugo lukulu asa. Engithi namhlobo
sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Namhlobo sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan.
Bathi lolo sugo lukulu sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Engithi namhlobo sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan. Ngithi lolo sugo lukulu sense umlan. Engithi namhlobo sense umlan. Lolo sugo lukulu sense umlan.
Send to Mland,
Dango, dust.